mwaramutse mwa bushyo bw'Imana
mwaramutse
mbonye yuko mwaje ku bwinshi kumva kandi ijambo ry'Imana mu bindi bitabo twagumye kwiga ukunda abantu bubasha Imana kandi n'ukunda Imana yabagasaniye ariko muri iki gitabo turiga hejuru y'umuntu witwa ngo ni Yesu Kristo ngaho turebe kuri iyi nshusho ya mbere twamaze kuganira ibyerekeye kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo kuko we ari umwana w'Imana wabyawe n'umwari yaje mu isi kugira ngo nje nawe duhuzwe n'Imana kubwe dusomye ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohani sura ya mbere n'umurongo wa mbere kugeza ku murongo w'icumi na gatatu yari mu isi ndetse niwe wayiremye nyamara ab'isi ntibabimenya yaje mu bye ariko abe ntibamwemera icyakora abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana mfite ingorane zo kumenya ukunda Imana umwami Yesu n'umwuka byoshobora kuba ikintu kimwe si abantu batatu batandukanye ahubwo ni ubutatu bw'Imana mu Mana imwe ntituraganira menshi ku byerekeye umwuka wera turaza kubigeraho mu kindi gitabo mu mwanya uri buze nimukomeze kumva inyigisho bikurikiranye n'iyi picha n'ibi bitabo bindi twari twiga murebe inshusho ya kabiri umunsi umwe Yesu amaze kuba umuntu ukuze yararitswe mu birori i Kana y'i Galilaya hamwe n'abigishwa be ndetse na nyina yari ahari biboneka yuko abashyitsi bari bateraniye aho ngaho inzoga irabashirira kandi ntibari bafite uko bagira nyina w'umwami Yesu Mariamu aramusanga aramubwira nta divayi bafite Yesu aramubwira tubigendanyemo gute mubyeyi Yesu aramubwira ngo umwanya wiwe nturashika Mariamu abwira abo bakozi icyo ari bubabwira icyo ari cyo cyose mu gikore hariho intango zari zishyirwaho gushyirwamo amazi Yesu arababwira ngo nibazuzuze amazi abo bayuzuza amazi kandi arababwira nuko nimudaheho mushire umugabuzi Yesu yari yamaze guhindura ayo mazi kuba divayi iryoshye cyane bakoze ibyo babwiwe n'umwami Yesu kandi uwo mugabuzi abira ayarabuye kera yari yahindutse divayi akoze ibyo umwami Yesu yababwiye kandi umugabuzi arabuye ayo mazi asanga yahindutse divayi kandi ntiyamenye aho yaturutse ukuye abigishwa b'umwami Yesu umugabuzi abwira umukuru w'ibirori umuntu uwo ari we wese abanza guteguza divayi nziza abantu bamaze guhaga cyane nibwo azazana iryoshye buke wowe wabitse inziza kugeza ubu bugingo iki ni igitangaza cya mbere umwami Yesu yakoze mu minsi yiwe yo kuba hano ku isi